心。
Kajaomba nirudia, kazirejesha salam. Zamani kakumbukia, ameyamisi mautam. Kachako kalamba garasa, kaishiwa masikini. Once again tira tunausakat kama samaka dimbani. Yani zile touch touch, papasa papasa mwanangu kasha simama. Dede, chumbani kash kash, mahaba ni uwe, pole yako we mpiga debe. Mwambieni mwambieni
yake ishaliwa.
Aha, apunguze kampeni
monitra.
Mwambieni mwambieni
yake ishaliwa.
Aha, apunguze kampeni
monitra.
Haba kimbe hatari kambulia patupu kipo cha mende chali chali.
Mbembelu mbembelu umechina mwenza, si tunazidi kubebisha michezo ya kibaba na kimama mama.
Mungu akanipa msitiri, alonipoza nikapa. Penzi kalijaza ndindindi, kanimwagia mwemwere mwemwere. Pole ya kwako kidingi, wakudandia ngedere ngedere. Na tunavyofahamika kama apu ya taifa ya Mange Kimambi. Twahoji wana Ray Talks, hapa kwetu nyoka unga harambi. Wege wa mchamba wima unisumbua nasema koma, koma wewe.
Simu za usiku wa saa sita kuni DM Insta kutwa kujikomentisha kujitumisha vipicha.
Oh, tena mwambieni mwambieni
yake ishaliwa.
Aha, apunguze kampeni
imonitra.
Mwambieni mwambieni apunguze kampeni
imonitra.
Haba kimbe
mbe alijonyombe
hatari
mbe alijonyombe
kambulia patupu kipo cha mende chali chali.
Mbembelu mbembelu umechina mwenza, si tunazidi kubebisha michezo ya kibaba na kimama mama.
Twende ba, twende ro baba, yani ba, yani ba, twende ro baba, yani ba.
Awe,
haha, Zuchu, much respect to y'all, baby. You're keeping the good music alive. You're talented. You're the best, my homie. I don't respect you, ma. I'm still hustling and working hard. I believe in God, that one day I'm gonna be a hero. God, it will lift me up.